Ricky Miles, yeah.
Nawe laba yowuliriza kye nkugamba. Bali bameka bolaba bakusana. Tumbalira mu bazanyi bakatemba. Nina kalende byange nkolera ku agenda. Yeah, leka nkunani kakaweta. Omulimu gwo guli gumu.
Wegamba SIU.
Peta mu bogamba weta. Mpola mpola, ebyange si byamaddu.
Buli kye nkola for my woman. Chakana mbele wo for my woman.
For my woman,
chakara mbele wo for my woman.